Look, wanangu wengi si matajiri wa pesa, ila kwa roho ni matajiri wa kubwa sana. Namshukuru Mungu kwa kwali tukutanisha, kuishi na watu kazi na kazi yetu ni kujengana. Toka day one, japo fake wapo pia anyway bana. Kikubwa ni kuwapatia hatungei sana, pale napowekwa ni NGO patikana. Hata kama wakibana, tunagombanaga, tunapatanaga. Situpo real muda kufeki hatunaga. Tunapopataga, tunakutana ba. Mara moja moja sombaya sana kupiga ra. Kitu kimoja kusonangwa na ni motivate, ndo maana kila siku nina elevate. Maisha ni somo na nifunza na wa educate, na ndiyo sababu nina love kwa wanangu. Yeah. Na ndiyo sababu nina love kwa wanangu. Wanangu. Yeah. Yeah. Wanangu. Wanangu. Shit. Na ndiyo sababu nina love now. Yeah. Wana waongo wanaki wala usinilete. Leo wanichome wapati kesho wanitete. Leo wanione miwaki kesho niwe the best. Wana wa hivyo sitaki bora niwe mwenyewe. Domana wengi walls hanging out tena, yeah. Moto ni nao ila vitu aviwaki tena. Yani chango chao na chao ni chao tena. Wao nifungweli wengino nitumie kao pena deo. Sorry zao kwao nyingi ni zama dem. Any number tariana lazima upate. For them is for the money, the hoes and fame. If you got none of that, you can run with them. Kitu kimoja kusonango na ni motivate, domana kila siku ni na elevate. Maisha ni somo na nifunza na wa educate. Na ndiyo sababu nina love kwa wanangu. Yeah, yeah. Wanangu. Wanangu. Shit. Na ndiyo sababu nina love kwa wanangu. Wanangu. Yeah, yeah. Wanangu. Wanangu. Shit. Na ndiyo sababu nina love nawa.